gusara ndi guhiga izimura mu mutwe ndi gukura ikizere ndi nacyo ubwenge nkarahura hasoza umwirabura ubunebwe ndacira ndaburuka burarura ndacanga amakarita naribwa nkakomeza ndacyahiga amagigi imikara agakomeza dream ziri hafi imitwe y'intoki irakora kunuti nubwo nyirye zino ryi birashira di bibaze melodi kazafatwa bavuge twagiye mu marozi na kidashoboka ni flow listen you see utishwe ni pussy droge ni zumbi irukana ibyo guhuruganya shakisha ibishoboka huminuza bumuhanya life irahari kizere cyo ni wane tuzahiga imihigo no kuyindi bonane imvune twagize ndabizi tuzavugame success yacu iraje tuzavugane a dream big ndakura umunwa zip ndahunga kuba broke ntabwo nkunda kuba cheap mfite inyota mfite fema ndimo kwiruka imitsi yanyuma duhuye mbonye utishyura next time bizagusaba kwishyura asoreka amateka arahinduka
I got big big energy money on my mind ubu niyo move Choose who fun ya la tie hoes. I count my blessings every time. It's my time right now. More than thank you, man. It means in nigga kange. Remember them forever.
Sigaye ni 24 hours. Kuko na kijama like 24 hours. Kote di kuyanda. Amri ohari hagarari ya mafranga. That's why muri dira tarimo na za tamba. Ubu pe ashaka Netflix chini nga buriji he. Chaka kwishyura izibiri za buri gihe kumbona ni big deal bagurita ikefa n'ukuntu abanyangara injuba hagarariye today niyo wahiga ugatahamara amasabi guhisoma ukigamaze jukamaramaza ibyo uzacu vinga bizaba kamaramaka kubada utingaga ngo naguzahatana da ndabiri cyuya akazi kakanyita izina ndabura mirongo imwe nkuzuzu no mutiba ndikwanika rikavu ndi munsi ukambera cita ndacyabuzwa peti nuko nafite piripita turavuga ibyinjiza mu ikofesi mu mubiri ishyari riradindiza sindigira ndi bize jamu turana free my people nkamose mu misiri nshinga imizi nkoresheje izilamu nzarenze imbibi niziritse ku bugi ibindi ni umugani miga nk'ufite credit apu ibyo birazwi uwumva haso yanjye wese ahita ajya ku mavi ndacyacura umugambi ngo mbibagize baje
I got big big energy Money on my mind, ubu niyo move Choose who fun ya la tie hoes I count my blessings every time It's my time right now